ngilela ukhokonke bebe esidlule kubo izivunguvungu esizeqile uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa ukhokonke bebe esidlule kubo izivunguvungu esizeqile uzungangikhohlwa
Yeah, and then you know, I'm pushing, spending some.